waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Baaritaan cusub oo lagu raadinayo Desi Freeman ayaa ka bilaabmay deegaan fog oo ka tirsan gobolka Victoria. Waana ninkii hore loogu eedeeyay dilka askar booliis ah. Baarayaasha ayaa hadda aaminsan in aanu Desi Freeman oo 56 jir ah noolayn. Mr. Freeman ayaa lagu eedeeyay in uu dilay laba askari oo booliis ah kadib markii ay baaritaan sharci ah sanadkii hore ku fuliyeen guri ku yaalay meel baadiye ah oo u dhow magaalada Porponka. Booliiska ayaa hadda xoogga saaraya aagga cusub ee Mount Buffalo National Park oo ah meel kayn ah. Warbixintan oo ay si wada jir ah noogu soo diyaariyeen Thais Okuzi iyo Angelica Wait ayaa ka warramaysa baadi goobkaas. Baaritaankan cusub ayay booliiska Victoria ku dhaqaaqeen oo ay ku baarayaan Desi Freeman oo lala ah muddo 5 bilood ah. Mr. Freeman ayaa lagu eedeeyay dilka laba askari iyo dhaawaca mid saddexaad. Subaxii Isniinta ee 2 bishan Febraayo ayaa booliis si gaar ah u tababaran bilaabeen baadi goobka cusub iyagoo oo dib ugu laabtay aag buuraley ah oo aan ku fogeyn goobtii Mr. Freeman lagu eedeeyay inuu rasaas kaga furay booliiska. Baare Adam Tilley ayaa sheegay in dadaalkan cusub uu ka dambeeyo muddo bilaa ah oo ay socdeen baaritaano dhul iyo cirba ah.
We have had both Australia's and New Zealand's best here to conduct extensive searches of the Mount Buffalo area in an attempt to locate Freeman.
Waxaanu haysanaa khubarada ugu fiican Australia iyo New Zealand si ay u baaraan aagga Mount Buffalo. Tani waa raadintii ugu badnayd abid ee Victoria laga sameeyay, waana xeelad ahaan tan ugu weyn ee ka dhacday Australia, ayuu yiri. Hawlgalkan oo 5 maalmood loo qoondeeyey ayaa waxaa ka qayb qaadanaya in ka badan 100 qof oo ay ku jiraan ciidanka raadinta iyo badbaadinta, kuwa gurmadka degdega ah, kuwa adeegsada diyaaradaha droniska iyo eyda, iyo dad iskood isu diray. Baaritaanka ayaa xoogga lagu saarayaa dhul ballaciisu yahay qiyaastii 1.2 kilomitir jibaaran, waana dhul ka tirsan aagga Mount Buffalo National Park la yiraahdo, ahna dhul horey loo baaray bishii December. Baare Tilley waxa uu sheegay in inkastoo saadaasha cimiladu wanaagsan tahay oo haddana baaritaankan cusub yahay mid adag.
It is steep, it is thick, dense bush, at parts you don't even know where you're stepping, you have to be extremely careful.
Wa bur la korayo oo leh kayn cufan, mararka qaar koodna garan maysid meel aad cagta dhigto, waa inaad taxaddar badan lahaato. Laakiin waxaa noo jooga khubarada ugu fiican gobolka, badbaadadana waa u muhiim, qof walba, ayuu yiri. Hal xog ama tilmaan oo ka mid ah in ka badan 2,000 oo xogood la ururiyey ayaa hadda iftiin yar bixisay oo hagaysa baarayaasha. Booliisku waxay xoogga saarayaan wixii dhacay ama dhici karayay 2 saacadood ee ka dambeeyey markii ay baaritaan ku fuliyeen guri lala xidhiidhiyey ninkaha. Booliis sarkaal ah oo la oran jiray Divad Hota oo 34 jir ahaa iyo baara sare oo la oran jiray Neil Thompson oo 59 jir ahaa ayaa lagu dilay rasaas baaritaankii guriga kadib. Aragtidii ugu dambeysay ee eedaysanuhuna waxay ahayd isla maalinka 12:45 subaxnimo, isagoo ku sugnaa dhinaca galbeed ee webiga Buckland River. Booliisku waxay xaqiijiyeen nin magaciisa la yiraahdo Jude Wilson oo sheegay inuu maqlay rasaas dhawaaqeed markii ay saacaddu ahayd 12:29 oo duhurka ah.
Cops were going past and I came out of Nana and I heard a bang in the background. So what was that? So I look around, not too sure what it was because over in the
yado ay marka booliisku deegaanka marayeen ayaan aniga iyo ayeeyday halkan u soo baxnay, waxaanan maqlay dhawaaq rasaas. Markaasaan hareeraha eegay anigoo aan hubin waxa ay ahayd, waxay ila dhawaaq ekayd noocyada qoryaha guriga lagu macaamalo, ayuu yiri. Booliiska Victoria waxay hadda aaminsan yihiin inaanu Mr. Freeman deegaankaas ku sugnayn isaga oo nool. Waxay kale oo sheegeen inay suurtagal tahay inuu meel kale u baxsaday ama ay dad kale meel ku qarinayaan. دكتور فينس هيرلي او كتخصصي دنبيده كان تبسن ماكوري يونيفرسيتي ايا شيغي ان عفنانتا ياد كانت ديغانكو انا اسامة هذين انو مستر فريمان ولي هالكا كربو منا يو.
He would have been combating with the weather for sure, absolutely hypothermia. Even if he had food or water, the fact that the ADF were down there in the first place,
what if the ADF would get liability? How many calories do you need to feed a day to survive in that environment? ciidamada difaaca qaranka ayaa halka hore u tagay si ay u qiimeeyaan inta cunto iyo biyo ah ee uu baahnaan lahaa maalin walba si uu u noolaado maadaama ay booliska New South Wales keenen ciidamada raadisana waxa suurtagal ah in uu dhintay ayuu yiri booliska ayaa wali ku adkeysanaya inaanay joojin doonin raadinta ilaa ay helaan Mr. Freeman warbixintan waxa ay noo soo diyaariyay Tais O'QC iyo Angelica Waite oo ka tirsan SBS intaasayna ku dhantahay.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook ee SBS Somali.